olo e mafuta male SBS Samoan. Au fawo pele fata ia loto o tele le fata vlave wa tula i mai White Island po le motu pae pae New Zealand. Wa yei fasili wali e mai e fata tau ili tulanga fata le tula fono sa fata tulanga mo tulisi po utangata ta fawo mai mo atu e asia lea no fuanga. Ole pā e ole maunga lea I White Island, wafasidingi ai pe aiseana sana whaatanga I pia tulisi o na ulufale atu lea no fuanga. Mauni whaafasidi wō o lava fōi le pāre mi o lea tunu Jacinta Ardern.
We know too there will be bigger questions in relation to this event. These questions must be asked and they must be answered. But our focus now is on discharging our duty of care to those affected. And that is also the focus of police.
O nei popo le ngai le fou, o tū la fono e whatau no fua ngai ono lamati ai soifua, na matua I toi wha mahalo si e le lua afi malalima, ina watupu le wha lave na lave ai se wha alele helikopter I Fox Glacier, lena maani di waitanga tatūri si e to ono. O Trudy, o se tamai tai whainga anuenga travel agent in New Zealand, mana ia tā ua, O ye tula fono samana umi aile tangata e saini ni pepa e wha mauni ai o loo lato maan malama ile tulanga lamatia o loo ono iai pe a whai e malanga atu ini no fuanga e pei o White Island.
We would produce documentation that is sent to us through the supplier. So we basically just put the itineraries together and if there's terms and conditions then they go along with the itinerary. Once they get to their activity then the people that are in charge of that activity take control and then they put the paperwork together and make sure that everybody's aware of what the risks are.
Whai mai Trudy o nei tū la whono e le whapea o le a whaawinga ina ua whai e wha sa aile tō te leo tangata mai le sa I ringo ni awanoa e o ai I lea no whuanga.
Get very blasé because you don't think it's going to happen to you. So you're selling your life away. It'll be the same, you know, when you do a bungee. Really, it's like, well, the rope won't snap while I'm on it because it's not what happened. So I think we do get blasé because you want to do it. You're excited about it. So therefore you rock on and you'll read it, but you just think it's not going to happen to you.
O au o nanga whātatau tanga te tā whāo mai mo atu lea tunu upo tūrisi o le isi lea vāenga o pito I tā ua ia New Zealand. Mā sā ia I le sāo e siri amale se fulu lua pidi ona tā la tupe I na maua New Zealand I tutonu lamo lea tunu ure lua afe se fulu ono mai lea matata. E le ngata I lea se na maua I leo o atu I le se lau valu se fulu valu afe o ngā ruenga full time. Tusa lea mare fitu mare afa pasene o tanga tawhai ngā ruenga umai New Zealand. O le tuititi afa o pasene o tūrisi e manangatu I Australia nei. Ma o lamatianga o le manangatu I White Island e whaisi maunga. Ma o whaero mai o I lātou sai ai White Island te mina pāi le maunga o lātou mana vaina kasa ma le asu. Ma sa whaamanua lia fōi ma le tō tele o nisi o mai le temineolo tau fia pēa I le whalamai. O le whai numera whaamawina le teminei e to o no maani liu, ma le isi to o wadu alo o masalumia ua maani liu, o na ua le mawhai o na sosora ese mai ma le motu. O le whai loa fwoi o le post-eruption o le teminea pe a mai o na pāle maunga, e whai lava si o ngaonga, ma ua whaafai ngatā I fwoi le ngānuenga, I le ave sea mai o e ua maani liu. Whai mai leo leo e tusa pē mawhai o na ave ese mai tino maari liu o lo tā ua, o le a iei lava ni matua I whaafi tāuli e ale mai I teimi whape nei.
I just sold so many packages out to White Island after I'd done it because that was just such an amazing journey. And just the trip out because of the mother nature and seeing whales and dolphins and all of that as well, it's quite spectacular. So yeah, I was all over it, like loved it.
Like, share, ma faali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.